mi ndole meja ndole meja sulkona dai kuchapiana naye ishia ishia ishia
DJ Garrix
Rico beats Mr. 808
Poko poko le nimekuta ghafla ni vile wewe uko umenibamba
Femi one pia kongu we ni mso kwanza vile ulituo shakwile vasali
Okonko pole nimekuja ghafla Okonko pole nimekuja ghafla Ni vile wewe uko umenibamba
Femi one pia kongu we ni mso kwanza vile ulituo shakwile vasali giso
DJ Garrix
Rico Beats Mr. 808
Okonko pole nimekuja ghafla Ni vile wewe uko umenibamba
Femi one pia kongu we ni mso kwanza vile ulituo shakwile vasali giso
Nakupenda manze wewe uko humble
Asante
legend kwangu we ni icon
stories are icon kwanza weka mbali Femi one mukwa nimekutamani
Okuongo umeanza kunichocha Ni show, ni wapi uliniona
Femi one, we unibamba Kwa Instagram nikicheki zo mapaja
Okuongo na kitambi utawezana
Tawezana
Nikikupea utawezana
Tawezana Manze Femi one nikikupata Nitakupenda kabile napenda tambla
Okuongo na kitambi utawezana
Tawezana
Nikikupea utawezana
Tawezana Manze Femi one nikikupata Nitakupenda kabile napenda tambla Iko, haga yako iko Naipenda kamke nyumbani na mwiko
Meja umeanza kuniflata Unataka kunikula kama plata
Iyo kifua nataka kuichambua hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua
Kidesign umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri
Wazi
Gapi namba Sitambia mtu sitambia takinkaka
Haina noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuja Okuonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Okuonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile napenda tambla
Napenda wachali wako na swaga Nikicheki kwa shoni yako wabwana
Femi wana oma chali lukuluku Femi lukuluku lakini
Come baby come nikupe genget and love Ooh baby Genget and love Koma kama kupe nikupe Genget and love
Garrix.
Come baby, come nico pack and get in love. Ooh, baby, can't get in love. Come on, come on, coupe, nico pay. Can't get in love, love, love.
Ini pepe kabarua hua, sioma pepe ya madakarua. Tangu nufishe pete, yani sija uwa. Nazima ni pepe, tivyo jivo au mvua. Mikongu dem sura tabio tutareke bisha. Na size pia umata, I say, acha kubisha. Ebombe jirani weke pezi ya kudisha. Jiniko na Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby come nikupe genget and love Ooh baby genget and love Koma kama kupe nikupe Genget and love, love, love Come baby come nikupe genget and love Ooh baby genget and love Koma kama kupe nikupe Genget and love, love, love
Mapenzi ni kipofu mimi ndio stick Wengine waki walk off mini ta stick Isi yo juju kamote yangu ni stick How can I breathe na simu how pick Na kufikiria zaidi ya vile na sahau Mapenzi ni safari na usha kula fair Wow, how, haki unanifanya how Nimetupa rada imebaki nitupe mau
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby come nikupe genget and love Ooh baby genget and love Koma kama kupe nikupe Genget and love, love, love Come baby come nikupe genget and love Ooh baby genget and love Koma kama kupe nikupe Genget and love, love, love
DJ Garrix
hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisha na kupiga koto ama.
Yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Nima pambuwa zinabambuka. Nima pambuwa zinabambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Hadi choko chrada gane.
Nataka mata, sister kata. Chuna chuna fuzi kutumia nelkata. Nataka mata, sister kata. Makejani tukisikiza DJ kata.
Wameanyap kijijini. Wakumi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D Kingpin toka sauti. Kuna nyisha damu mabatini. Magalde mwako juu mitini. Maboyde mwako chini inta kwa karing. Ai. Ring ding.
Mdara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisha na kupiga koto ama.
Yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa.
Chura chura anataka tukupigwa deshwa. Pura pura kipa anadai tu Vanessa. Pura pura anapiga tu bila chesa. Sura sura ananajune memteka. Na kokota kibongi. Ai, inachota andibodi. Cheki vile kana soka inasungi. Ai, minateka tu tadinjoki. Ai.
Nyap nyap eh, nyap nyap wo. Tandika, tandika, tandika ki nyap 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 eh. Nyap nyap wo. Tandika, tandika, tandika ki nyap nyap. Nani yalo, nani yalo. London yalo, nani yalo. London yalo, nani yalo. London yalo, nani yalo.
Namjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisha na kupika koto.
Buduki, buduki, zina buduki. Zina buduki, buduki, buduki. Zina buduki, zina buduki.
Now, 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 now,
DJ Garrick.
Take a day on the beat. Limana bunduki, limana bunduki. Seti ride, lipua duta. Limana bunduki, limana bunduki.
Pom pom pom, pom pom pom.
Yeah.
Oyo boys anapenda pom pom.
Yeah.
Chom chom chom,
uh-huh.
Chom chom chom.
Yeah.
First date anataka kunitrum. Anasema nanitaka so soon.
Yeah.
Ananipenda venye mtoyu penda cartoon. Nimemtambua squeezy mina mwita tycoon.
Yeah.
Alianza kula vitu tangu akiwa class 2. Squeezy anajua stingo mpaka za mababoon.
Yeah.
Mpaka za babu, acha ni come through.
Yeah.
Acha ni kae juu ni kupe vitu feel good. Heshimo ina meza msumari. So tulia urelax usijali.
Yeah.
Nachunga usimwage uhai. Nataka ufeel nika unazirai. Kabla ufike saka kangwai.
Yeah.
Ukisha rudi mtawe jidai.
Yeah.
Pongi na ngwai.
Yeah.
Taro hudai.
Yeah.
Seti ride, lipua duta. Limana bunduki, limana bunduki. Seti ride, lipua duta.
DJ
limana bunduki, limana bunduki. Bakora bado ni magical. Imenyonga tie simenda shule. Ka empress ina dizon. Kafupi kebamba ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idha ya kuchotana. Kunyonyana na kunyanduana. Yo kisleki na kubafua. Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani kakana kene. Denya kae kubindu kalange senje. Kama njire paruti ya vetalu chembe. Denya kae kubindu shikomo shene. Nanga so good punyeto ni taida. Ma standby na wapeleka machoma. Umwana nyambiranga pumzi mubaika. Fu fu fu, fu fu fu. Seti ride, lipua duta. Limana bunduki, limana bunduki.
Limana duta. Limana duta. Do you have duta? Duta, duta. Na urumia wa marafa wana tapa tapa. Kaume kose njia bro upio uneza nifuata. Ni follow, ni follow. Mindo kadi hapa. Mindo queen kwa hii game. Mindo njimu nataka. Queen B. be machine. Na sail kama bata nyini mratim. Mindyo wine hapa hindyo rutim. Inani guide sasa mindyo na feeling hip song bana ah. Ongeza volume wacha mindyo nkubambe. Kona kinyaru hapa huku nikabambe. Alafu nko in love na chali mtambe. Sani kachen katambe.
DJ Garrix
piana yo kitu from Monday to Sunday. Toa yo kutu ndyo rungu ingare. Leta yo dudu nataka nkukane. Do that. Nikona do that. Do you have do that? Do that? Do that? Nikona do that. Nikona do that. Do you have do that? Do that? Do that? Sarwa manyaru mekuja kwa kuta ah. Na kisubaru ni wote mshashtuka ah. Mindyo guru ni wote mnaiga ah. Soka nyushuru mna hafu nilipa ah. Skuzi nimepanda bei mziki nalipa. Nogopa hizo madeni nyua mnakopa. Ligi ya gold siyo silver na copper. Na sina boldo niliacha kunyesha. Sasa kike tepa ntashindwa kucheka. Taniga kwa club atashindwa kunteka. Sasa labda kibazenga ndo kinshike mateka. Kika nisunde beza lafu kianze kuntesa. Afunyi wote maheta. Hamnipi pressure nataka tu pesa. Neze kutesa ni maluku mwendani. Wakunywe bila chesa. Si unipe kinyaru ni kusunde kwa chemba. Do that. Nikona do that. Do you have do that? Do that? Do that? Nikona do that.
Wala ina ninajua unajua. Mapema. Mapema very fast. Mapema. Mapema very fast. Mapema. Mapema very fast. Mapema. Mapema very fast. Mapema. Chocha, unatachisha ya mini Christian Ronaldo, si chizi vimesi. Kama gavana obado, ruki kasina. Unaruka kipetero kiyesu. Nakata historika, nakata na kisu. Jumi, upenda mabosho do. Na blend, konyagi na kavodo. Ke moda, kena nereke modo. Zina nice kama devo, agadondo ah. Kami ni Samson, ya ni Delilah. Wamekunasa, kama Royla. Jicho nyanya zimerit, macho kam China. Kona kina minor, na mademo finer. Mapema, mapema very fast.
Minajua, tiwe unanijua. Kani trust, unajua ni kushua. Kemoda, chama moja majua. Na kulai kwa lai na ninajua, unajua. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast.
Mapema, ninataka kukemba. Nimeshindo kusema, nipate nyuma ya hema bro.
Najaba, nimeshindo kutema. Tatoka na tatema, cheki venye na hema bro.
Tena ye ni bibi ya onzi. Vono unajua sailors walipita na yeye bro.
Mapenzi na enzi kishenzi. Sichezi kitenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni messi na pasi kumesi. Kijana mwapesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
He move yendo cast.
Midogi yendo cut.
She try na get it back.
Mapema, mapema very fast.
Minajua tiwe unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kimoda chama moja majua. Na kulai kwa lai na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast. 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 Mapema, mapema very fast.
Now hear this.
DJ Garrix.
Beba, digi ndani ya bukla, sita tesa. Nileka na kata, katate pangwa. Sito na kwa jiko, katate ndo. Black kuliku jangwa, na stingo ikatubamba. Tuka patangwa, na tanzia na tupanga. Aka tupanga, joki anapatia nanga. Ata makase, ali wapatia nanga.
Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Nankipata, naipima, pima, naipanda, nalima. Naikichapa jona dondoka, hey, dondoka, dondoka. Don't look at her.
sasa wako za makingi siti napokata panda wako za maringi kana piga shot nacha alama ya kidi lata piga nos daro atakani piri oh piga nos daro nataka papiri atakuta mao double my therapy inajua umeiva jo kakinyaru na as umebeba jo kakibanti
pata naipima pima naipanda nalima nankipata naipima pima naipanda nalima naikichapa jona dole
DJ Garrett
Tafala na beef la kalenga Na kakao amevunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Uda kila esto jiji ni na bibi Kalale Kalale Hati ya tireni kalale Kalale Ini lazmo tamath kwa kalenda Ya mamasta maji mabazenga Kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Langa kani beza Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Uda kila esto jiji ni na bibi Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kusha mawe kahaluare
Nini kalale
Unangia mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Watagwane, watavai miss Kasi ganye, haini saidi Watagwane, watavai Big bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Lale,
yo, yo, yo
Kalale,
hey,
yo Papa Fadela kime baki ni kujengia statue Na usia chendula inje na unajot kwa paipu Tuko up de na tiki mbogi yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Kem doli kunafanya gani dos daro Papa God sunyonyi shidanji kama flako Ni yadisema figa makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongeze beya bita Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo take your madam
Kem kem wata guane wata by me I miss Kasi ganje Haini saidi Saidi Wata guane Wata bauti Bro man Kona dai beef Kalale
Lale lale la
Kalale Hey Yati yati nini kalale
Lale lale la
Kalale Hey
DJ Garrix
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yadi yadi nini kem kem Watagwane, watavai miss Kasi ganje, haini saidi Watagwane, watabauti Bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yadi yadi nini kalale
Lale, lale, la
DJ Garrix
Kani komboka wasibisha ni na wale Afubuda kwa ike mindo uchezanga malale Na kuja solo nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare We kalale hapa mko watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Na isipo jipa mina hami ya kitale Kaposho milpale na punguza ukware Ukware zofa koza kupati misi sare Sisare jibado mindo utembe ya nanare Na ukini pata kwa chomi na kosa jemali Mina ulanga mbosho woki kulanga mabare
Kem kem mwanda gwane Whatever I miss, I miss Kasi ganje, haini saidi Wata guane, what about it? It's bro man, kona dai beef Kalale Kalale
How are you, sir?
Kalale
Angupanda
Kalale Mufonga za watu na vitu joa na Kuna zangu ziki shika zinone shaga matua tua Napenda mangoko wa mebeba manyagu Na roro sa kengine
DJ Garrix
Nani matua, alafu ni makua kua Nani matua, alafu ni makua kua Nani matua, alafu ni makua kua Kukusu, kukusesu, alafu ni mtokua Nani shika nkapata li
nilipika mbete nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete la funga towa denje nkapigia madenge akanonesha corona ikidai nikifanje kusema nitulie jirani akaanza kelele kucheki rada gani napata kumbe ni lele nikajipindembe zikaniweka lembe nikafika kwake napata nishamea pembe akaanza na masharti ati nitoe shati hapo rada safi nkakula kamlafi kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani na gutuka ni butaka na yuko kamrazi
ni madoa alafu ni makwa kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa na ni madoa alafu ni makwa kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
Mene kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi die izo vako Zako za kujingle, jingle, na kumingle Mina die ni kukembe, ni kudare Adi wiki kama kurino Misi jali na choma foto, ata kama wako Kijicho, alijifanya guiji kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo na mayelo yelo, mayoyo
Na ni madoa, alafu ni makwa kwa Na ni madoa, alafu ni makwa kwa Na ni madoa, alafu ni makwa kwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa Na ni madoa, alafu ni makwa kwa Na ni madoa,
alafu ni makwa kwa DJ Garrix
Wati aji round this people and all Yali sizi tekana kwa choche Chakua sin tukifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Tina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sintu kifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Tina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sintu kifika kote kuote
Simu wache ni waroge hadi shoke Kue ni wapole na mtoboke Mini master root zote Tuanzie mbote na dondoka stage zote Na jumpstart kile na majama kama forte Itapidi wao koke Water to wine Hang down, quarter to nine man down Bow down, ni show nani ana run town Kutoka downtown, baby
Wati aji round this big one dolly Kiali sizi tekana kwa choche Chafua sin tukifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Tina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sin tukifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Tina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sindu kifika kote kuote
Kani noti na die ni okote Kani noti si die mini sote Kukafunga misifikishi fote Ukija sisa nipata best choche
Nina dema na die die Kuandai hiko nini tunovai vai Mangwai nana kutu nyege full full Walai operation kuchafua hiko nini my guy
Si die duka haba si die wangu kinda Na die duka moja kazuri ntakalinda No wanda niko book love you smart na wawinda Na bado tutalanta kimswad mina imba Waliona na omoka wakaanza kukatuki Turapiga tu maluku lakini sipigi suti Nataka dimpi yako maere na kula pusi Alafu badeng na kapangia harusi
Wati aji round this big one dole Kiali sizi tekana kwa choche Chafua sindu kifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Tina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sindu kifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Tina bigi wa utambua
Kani go shodo modo Ai nyonya Bianga kanga mbanga Ai nyonya Jiti kisting jing big di Ai nyonya 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 Ai nyonya
Napenda joma duya na maflivwa jinyongi Mina tasti ya makali na magura za bobo Na wachanganya kilami na kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Jess bobo, rasdi kitam kilolo Weni pate makene na nikichomo adikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta Ningori na waroga nikidandi ya chopo Manuka tutimba sporti na wapigi ya tupa Check it, na ficha ngori daba sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba aluze
Kani go shodo modo, ai Nyonya, bianga, kanga, banga Ai, nyonya Jiti, kisting, jing, big G Ai, nyonya Nyonya, nyonya, nyonya Ai,
DJ
nyonya
DJ Garrix
Two things on my beast,
missing, jing jing CC, watch us in horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting, G-strings, clinkly TT, nyonya. Ring ring, ana tease tease tease, ni wadina na takoka boma. Steam steam, bumbo kisi steam, maturusu kingusu tunachoma. Wasichumi sibusu mina nyonya, paka pongi kama sikai na homa.
Kani go show domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, GT kissing jing big G,
DJ Garrix,
nyonya, 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 ai nyonya.
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga na niki medu Medu staga na niki medu Medu
DJ Garrix
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga na niki medu Medu staga na niki medu Medu Miujali ganji na ladies Miujali money so nataka meni Meni staga na niki medu Medu Staga niki medi Adi staga niki medi Jamaji ume dedi ama tume bleki Na ume noki wendi ama pia na beki Saa ngoja nianze kata keki Na when kaka bambe jujo hauna class Minko na mane nipate kwa ba Cheki ni fane umevaka mafiat Fiatu madare badaye ni fan
Iwiki ni nasikia kukata kakeki Nasikia kukata bado he ni Pime pedi round moja anisiti Piri we mrazi pigwa ting ting Ni diva na nakatika na chupi Ringi kiroma weki chumbi Ziki shika mina washanga kihudi Ringi kiroma weki chumbi
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga niki medu Medu staga niki medu Medu miujali ganji na ladies Miujali money so nataka meni Meni staga niki medu Medu staga niki medu Medu
Penda mina penda vile base tubweka Nipe tingri tujilipwe tena Nati paipu tutachafua tena Kenya na paipu doni pewa
DJ Garrix
Kauna toka kari yako Medi seti tuende form Chain madanse ndo atimta Indo base tu sing along
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga niki medu Medu staga niki medu Medu miujali ganji na ladies Miujali money so nataka meni Meni staga niki medu Medu staga niki medu Medu
Waiter over ma over Guza mkoba ma over Guza nkauna chagova Tendia over kwa gova Devocado kwa deep Devocado kwa git Devocado kwa mix Avocado kwa jing Avocado fra jim Avocado za green Avocado kwa meal Before meal after meal
Ambapo anapenda ngama deni Kanku kata na kata ngama heni Heni staga niki medu Medu staga niki medu Medu
Niko kwa jam dona kama Ameweza ni nabonga na madam Wapi na rezi lipuka kisa dam Maji
Mavo on the beat
Iko bie Rada safi iko bie Iko bie Fiji sana iko bie Ati Iko bie Rada iko bie Iko bie Ati Iende sana iko bie
Sinaga pressure Tish, nacheza tuna pesa Ona sasa, leo ni kukesha
DJ Garrix
Leo ni meka mtu na pedi kwa club Hata tu slow show, flexi kwa flow Yani tu flow, kiplo Meka ear, I mean here Juu mimi ndiyo kago, vitu nimebeba Ziko bie
Demeni nasa, demeni chocha, aki niko aire Triki dudu kukinyanja macho, niko bie Inachanga misha brain, kena sana mbie Keo sakia nika leo na ingi ya kindie Anade kufunga duka, nijipige pige valon Chura ni chura, ata upidia salon Mele na nyuma nye uzi kama nylon Nakachachishi ya home juu, kwa balkon Iko bie Rada safi, iko bie Iko bie Fifty sana, iko bie Ati Iko bie Rada iko bie Iko bie Ati Iende sana iko bie
Bad girl niko bie na disaster yo Nipige lighter tunapenda marasta yo Nichere saba
DJ wana ushe kududu
Ni hiti lafu genge ni la ife bro Na maji chafu kwa buckets yo inje bro Tunawabeba kikaskets kifo jo Wampeke jenku zamishe tumamjulu bang Kwa sofa ore uniseti tu kama
mache.
Gengetoni na take over VDJ Jones. Sasa ni wanaomoka wana make do. Niko bie kwa hivyo leta magondikoni na bullet kwa pisto. Niko na libido washa shada shikisha kajaba. Mindos konyo wako choachana na wababa. Mate na kupea ataka uko na homa. Si ati siku post ni WhatsApp inagoma.
WhatsApp inagoma.
Iko bie rada safi ko bie. Iko bie fiji sana iko bie.
DJ Garrix
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti.
Guzling tisponi ya kibla ditni dibla ile genje inigri murien kadi shock them. Mambeko zina mwok ni mogadha kanairo governor ni mjamu lagunya skomo ni makibre inademia ni memoka palma nikipa kila yuk ni dangulo kwa ngife baroda imemokre matibien kuwa bambua mashashken kamili ya kimsnadi pochanyagu militan nuari ya utu frontline.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti.
Ato meni mocho itabaki nimezitoka gile ujiko jole sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota kona jigi 20 liters sin kama na ota kumsupa sin kama na order kuna gizia nikajipata tu matora mbulu bigi ameseti move ya ora ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear ashani itadia menitolea jibag fine figure ananivutia mtoto kililia wembe unampati.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti.
Na kwa kichwa nina ban mambichwa nasonga kwa kichwa na dara na shika na wacheza kama bano bano
DJ Garrix
lando lando. Ana meza kama tembe ame iva na edishi pia na sembe niko rada uko manyo niko lembe niko nyege acha ni kembe ni nyonye kama embe ngango ngango naka ngwai ngwai ngango 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 naka ngwai ngwai ngango.
Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti. Zime panda zime ripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya foti kwa kichwa medula andiko magoti.
Psycho
ukigenje
ukinanda Mikey
DJ Garrix
Mwaki kuna kitu inabaki. No matter who me vali ya maaki skanki mashi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka kata kata nisha. Ka kata kata nisha. Kata nisha iyo steki ya kota. Kata nisha iyo steki rama saka. Ka kata kata nisha. Ka kata kata nisha. Kata nisha iyo steki ya kota. Kata nisha iyo steki rama saka.
Leni project ento wateka. Pata mi base pate na mapaka. Lima panya tuko busy tukisaka. Izo panya root leo tutafieka. Ika sport kwenye club kwa kibanju. Body fine nika wine kame kwachu. Kumbe kukacheki nika bandu. Haka peni high heels like low shoes. Kwa keni maripit siyo wandu. Nika wacha kame peki kwani I feel.
Mwaki kuna kitu inabaki. No madam wame vali ya makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka kata kata nisha. Ka kata kata nisha. Kata nisha iyo steki ya kota. Kata nisha iyo steki rama saka. Ka kata kata nisha. Ka kata kata nisha. Kata nisha iyo steki ya kota. Kata nisha iyo steki
rama saka. DJ Garrix
Buda ombulu ombululu.
ukireta burukanga kama kunguru. Manyungu, manyungu, manyunguru. Unajifanya kishasi na ngeso ni kinyaru. Mbona mnanigudhora kwa ndoto? Misha kido kijana wa majoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni nambogi utaka potko. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto, manyoto juu, mboko mboko. Na mogedi apewenga fia pate joto. Ajifanya wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaga chapcha kwa ubaza masonko.
Arukido, waka Mwaki, kuna kitu inabaki. No madam wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Ujanki, msonda zitolewe parking. Mzeke ready ready zianze kujumping. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha yo staki ya kata. Katanisha yo staki romasaka. Ka, kata, katanisha. Ka, kata, katanisha. Katanisha yo staki ya kata. Katanisha yo staki ya kata.
Ya bitu na tete mani na kutu wendi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia bitu na tete mani na kutu wendi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kume dem joni ngeuswa kethomo. Kana babo kana pendanga mdomo.
Yeah. Buda boss tumengeus ni wagithomo. Anadai di na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeuswa githomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Noneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na upondo. Nataka tuka soup na samaki ya kabongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo. Wage dhomo ninge uswa gedhomo. Kumbe demjo ninge uswa gedhomo.
DJ Garrix.
Kana bubble kana pendanga mdomo.
Kachupi, sezi kwambia rangi, nukizua zogo. Badu utapanguzo, anateza kiuba zenga. Chezi kamhenga, nomani ya fandi anataka kasi. Na jui kurequest, adirachwa na kunyima. Hati kuna tatu kumbe budani ufucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, who's there? Boys wa kidomo, ganga. Nyajesu watu nipedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechupa na kalala fofo. Don't touch, kani toja nimeipiga lombo. No no, hadai straight anataka combo shobo rice peas ngofu chomo adi koko choko sisi mainchimo kumbe dem joni ngeuso gedhomo wake dhomo ningeuso gedhomo kumbe dem joni ngeuso gedhomo ako zabe anashikisha na thiongo kumbe dem joni ngeuso gedhomo wake dhomo ningeuso gedhomo
ni birthday ni party ni yako
DJ Garrix
yako makukida makeki ni zako we come to na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata. Kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meo meo. Nina doza kutrow for me how how. Mr. Noku noku swage kibao wow. Sio masoni mangira madao dao. Ito bash make a wish blow hiyo kando. Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia liakuza tumesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. We come to na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata. Kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kere tu tani keki kata. Kupata party umedunga bata. Unakata maji weni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Yeberi, yameri, wanyeri. Sherehe, nanjeri, nyumberi. Puliza candle wishi come true. Tenting mina handle edge ni number two.
Sijai to bash
sim soto kaningoi sijaja juu ya toto wanapiga mboto matata kwa mta nashinda loto na bado nakata leda champagne na chupa za belea tufo mpaya roo leo tunaogelea
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka mtu na karo pitanga ukikata kata kata kere tu kata kata usiogope leo tunapade watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogope leo tunapade watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogope leo tunapade watu okote kata 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 kere tu kata kata usiogope leo tunapade watu okote
Atibanga, linaita wakanga staga Tunastaga tukimanga funga Nikileso na dimanga shikonde Utapepo na upepo
Atipombe,
tunakunyo choma pepo
Atibonge,
tunashindanga kwa temple Lewa sendi kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Tukate kemba diwanze kukuruma
Aiwanze kukuruma
Kausi mami wedisha motirima
DJ Garrix
Kulewa kuchuchuma
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 Kwa mbunyata minapenda kukuruma Kaka nukrum na keshia tu irima Ziki shika manzi nanga madrama Silver boy bina penda chuchuma 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 You and you When I went Unapenda kukata waba kulewa aise kukata waba Unapenda kukata waba
Lewa sendi kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata kemba ni wanze kukuruma
Wanze kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
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 DJ Garrix
Zangu ni makolo, si maslim Mina pena big big, si maslim Haga haga big big, si kaslim Kanari ang lasi, ni malim Tukifika base base, wana tik Wana buwa bra, wana shumati Kwani we buda bado ujati Buwa short, tuwa short, munati Inuwa, tapanisha kitu bonda Ni uchapanisha hadi inagonda Nama singo za kwekonya anaconda Tiki tiki heavy heavy tukiranda Heavy heavy tukiranda
Lewa sendi kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kata kemba di wanze kukuruma
I wanze kukuruma
Kausi mami wetisha motirima
Wetisha motirima
Kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma
Kulewa kuchuchuma Kulewa kuchuchuma
Mini simba tena siondama Nimekua niki wa andama Muda mwingi niki watazama Boring tena za fanana Nguo bagi tena za kimblina Kuwa tani je utawezana Mimi baba tena baba etana Baba tena baba ya etana Chepukati 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 Chepukati
Stepi stepi na step nikiringa Juu ya look fine dula ni Adidas Tukimoke juwa watabuya Ini sailors bogi ya wajanja Kiaji kulisikia wapidinga Tunadai ship kamna mizinga Mina penda bom bom tukiparty Mina saka nitapata Nizipata nipate kupeleka mama tumapate Alepiza na makuku leta base ni mamate Kisha bom 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 deji kate
Chepukati
Chepukati
Chepukati,
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 ngoja 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 atiputa nilisikulise masitu na kudea usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke na matenge ni matenge na mabui washikana wawape mete usenge ni usenge usitulete ujinga uburuke na matenge ni matenge na mabui washikana wawape mete nimechi block no
mdomo nono nani kipuke
DJ Garrett.
So fine kama tzongata, tunachafua mpaka disco matanga. Yesu akirudi atapata kameshika. Niko na miracle nafanya miujiza. Long time nimerudi na sibishi. Industry niko official bila suti. Mbogi ya sailor sinajua kametiki. Wachokeshe updates za mtai.
Chepukati, 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 chepukati. Hapa ni wapi tumezunguko na mangoko na pia KFC sukulanga tumangoko. Hapa ni wapi tumezunguko na masoko. Jisiku sota itakuwa duni madhongo. Kabu kuchundoka itakuwa ni madhongo. Woi, woi itakuwa ni madhongo. Kabu kuchundoka itakuwa ni madhongo. Woi, woi itakuwa ni madhongo.
Nairobi, eh? Hey, hey. Nairobi, eh? Msena bidi mujaze. Kameshika niko jaba hadi ngware. Muna vitisho mambwe mbwe kelele. So bazuni mefika mukalari.
Hey, chepukati, hey, chepukati, hey, chepukati, hey, chepukati, hey, chepukati.
Mavo on the beat.
Nakupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia on dunda ame kam kuni munda atile kupati ni dunda na madem takarunda bibia onji wa dunda ame kam kuni munda aina aina mere tarang dunda ni tu da tu dar tarang dunda aina mere tarang dunda ni tu da tu dar tarang dunda aina mere tarang dunda ni tu da tu dar tarang dunda aina mere tarang dunda ni tu da tu dar tarang dunda
kabishiye mzinga tambla. Nakishisha ni katena ni tembe kujiburudisha. Toni seti madoto kuzikishika. Chumi ni gazla Mugadhirange, gazla Mugadhirange. Situkulienda jina lalanga kwa mtaro. Nangilala kwa bedi ni metaka kimtaro. Tinjo tinjo zangu, nizarabo. Tinjo tinjo zangu, nizarabo. Sema tinjo tinjo zangu, nizarabo.
Nakupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ameka mkuni munda. Atile kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onji vodunda. Ameka mkuni munda. Aina aina mere tereng dunda. Ni duza tuza re tereng dunda. Aina mere tereng dunda. Ni duza tuza re tereng dunda. Aina mere tereng dunda. Ni duza tuza re tereng dunda. Aina mere tereng dunda. Ni duza tuza re tereng dunda.
Nile shafia tunafuaka gaifafa. Itaharibu buruenka imewaka. Demako ametoka tuna makanga. Hi hi inakamatanga. Nasikia mrao mlangoni. Bibi songa ni maoni. Titi pigwa miti ni nandoti. Kipi sunyamaze ni maoni. Kipi unangozi no menonzi. Tipi nitatumia nikigora
gozi. Nekupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibi ya onji vodunda. Ameka mkuni munda. Adile kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibi ya onji vodunda. Ameka mkuni munda. Aina aina mera karang dunda. Ni duza duza ra karang dunda.
Zero zimeshika zimewai. Niko dudu niko zoo niko ngiai. Zikishika zishuka na kachai. Katanisho kiromba sana mbo taratara. Miupe na kukagonya kambo farafara. Nakaturi nakatesa tumparampara.